Gudoomiyaha ururka horumarinta deegaanka Deedo oo ay weheliyaan qaar ka mid ah howlwadeennada ururka ee ku sugan degmada Bardaale gobolka Bay ayaa qalab nadaafadeed waxay ku wareejiyeen waaxda fayadhowrka dowladda hoose ee degmada Bardaale, waxaana goobta lagu wareejinayay qalabka nadaafadeed goobjoog ka ahaa gudoomiyaha degmada Bardaale, qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda hoose ee degmada, odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiin kale. Gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq ayaa soo dhaweeyay qalabka nadaafadeed ee ururka Deedo ay ku wareejiyeen waaxda fayadhowrka dowladda hoose ee degmada Bardaale.
Biyaha deegaanada Koonfur Galbeed oo degmadii Ismaamateen ka dambe waytay deegaanada Hamar ee degmada ku dhowtay Bardaale ta. Waan geedka Deersi ninkasta ciyaalkaas oo wanteena qalabkaas Deersi hooda oo dhowrka nadaafadda guud ee degmada. Nadaafadda iimaanka Barshey nadaafadda ka shaqeeya haytana kan qalabku wuu soo Deersi in kuma hanagaan. Walina saaxiibo horan dareer dhalinyaradan ka firfircoonay deegaanada ka dowladda Koonfur Galbeed ka dhex shaqeeyaa dadaalka ciidan kasaana marka Ilaahay ajabkooda si walaalada maadi dhiibti ninkan kuma hadnaan kan degmaha waa qalabkan meel badan oo galangelinba ku waysanayne marka idiida kan kuma hadnaana insha Allah taala yoon sida aan iibtaan ka shaqeey doono dunida fayad horkan walaalana qalabkaas ay koola laadnay adiga tiimka ka shaqeeya insha Allah taala kulli horumar iyo barwaaqo iyo nabad iyo dowladnimo ayaa nasrajeen insha Allah taala.